Mega Family Records.
Nimekukubali that you love me. Come on baby boy, I love you too. Nimekukubali that you love me. Come on baby boy, I love you too. Nimekukubali that you love me. Come on baby boy, I love you too. Nimekukubali that you love me. Come on baby boy, I love you too.
Baby, what you want? Do you really like me? Will you play your part? Will you never hurt me? Stories za kudate nishafunga ukurasa. Jusha kupata mikasa sukasa.
Uliponijia mara kwanza kujidai. Kaomba nafasi eti kubonga na mi. Ukukatalia bali nilikusikiza. Kwa mapana na marifu vina ulivyangusha. Tena ukasema watarajia majibu. Yasiwe mabaya sije ukapata tabu. Weza kukujibu nilibaki kama bubu. Kanipa nafasi nyumbani kufikiria. Niliketi nikawaza jinsi nitakavyo kujibu. Moyo umekukubali basi sije ukaniibu. Karibu yangu songea.
Kwanza, acha nijidai mama we. Nimekupata, acha nifurahi sana we. Uliumia mchana kutwa, mama. Nilikuwa nikitatizika sana. Njoo basi twende nyumbani, ukamwone daddy na mama. Wewe ndio mwenye thamani. Itakupenda hadi kifo, we darling. Njoo basi twende nyumbani, ukamuone daddy na mom. Wewe ndio mwenye thamani. Itakupenda hadi kifo, we darling. We baby baby, itakupenda sana we. I love, bumpa baby.
Nimekukubali that you love me. Come on baby boy, I love you too. Nimekukubali that you love me. Come on baby boy, I love you too. Nimekukubali that you love me. Come on baby boy, I love you too. Nimekukubali that you love me. Come on baby boy, I love you too.
What it did, mommy? They drip. Hey yo, he's atomic baby. Hey yo Manu, Lauri the boss, Mega Family Records.